Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:00 folakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an Waayit Haawusitti simachuudhaan ennaa baatii ramadaana soom manaa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Keessi keenya onneen keenya musliimota masgiida New Zealand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuudha. Akkasumas kiristaanota juushotaa fi ijoollee waaqayyoo kanneen biroo Sri Lanka, Kaaliforniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isan yadannu kanatti shororke summa injifachu akkasumasi dhiibba amantirra jiru dhabamsiisuudhaaf hojjenna. Kanaanisi ummati sodaa malee waaqeffachu balaan narra ga'inna jedhee otoo hin yaadda'in kadhanna gaggeeffachuu danda'u qaba.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Mariin obboleeyyummaa dhiyoo kana Oromiyaa keessatti jiran akka waajjirri giddugala ODP jedhutti uummata wal hubachiisee jira. Akka dubbi himaan waajjira kanaa obbo Taayyee Danda'a jedhanitti mariin akkanaa kun wal shakkiif wal sodaa saboota gidduu jiru xiqqeessa. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'uu isa kanaanillee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamu shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo ummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii ummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu danda'eetiniin jira jedhan. Qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi ummatoota garagaraa irraa illee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoona gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjii isaanii irratti miira obbolummaatiin miira jaalalaatiin miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa baheen wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaan waltajjii isaanii irratti sadarkaa duraatiin tokkummaan keenya waan irra uumamee miti waan bara dheeraa lakkoofsisee dhiiganillee lafeenillee fooninillee walichirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kuni jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beekamu wanni sun odoo gara uummataatiitti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyumaan gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequ deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kana uummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana satu kayo lama fadait
walta jinkuni dudale walin jirena barota derada hawasni kusata tinin ture kan deb etin in haromse rakole dufu da malanille kan dursetin maqsuda afshoro ol ana qabuta u kan kasan obbotayen hawasni nagafi tasgabbi nanin cheke setti u mu da malu shora gamai sati tabachu da qabu mal akate gama motum matille mal tuta u akakabulle kan irratti akeketin kallatti ka heda jadan
motum man qamuta u mata walitti busan qamuta ka u man wal bukki sugo qamuta ka u man soda ba kaya da ugo media da nata u qama nata u kesa deme nam akana gudu kan olantum ma sera akka sabo yemu gochudan nega busun motum mar akeilo kesatu era media ti worri media irratti hojjetan awasa kesat ya ne awasa kesakau jollen jiru nanni siritu anu wannen jira waanu arge hunda namni dugare de fuude de mujira so kallatti kanat worri media ra hojjetan gazeteston sirit miratti gamata mummatin maal dabarsina maalif dabarsina kajiru sallalani waanu matawlitti fi waan nama wallale arasu waan nama tokkoomsu kallatti sani yoo himanille bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana diidanii ammas borusiif ta'anis waanuma kana irratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisuutu irra jira kana gochuu baannaan biyya kanaaf rakkoodha ka jedhu uummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaateen qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonnii fi ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef. Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa. Niyoork keessa kamaadheeffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota shantama ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaanitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu. Dubartoonni alatti hin ba'an sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmootii saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasiin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu. Aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u. Dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu. Kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan godhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 1038 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattoota kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawweenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 1038 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atan illee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkaftanyoon isaa yuutuu bashitaa aynatoochi. የመተንፈሻ አካላት ችግር ካይን ጋር የተያዙ
ጎሶኒ ዱኩባ ሰደርካ ጉዳዳን ኢላለመን ረኮ ቃሞሌ ሀርገንሱ ዱኩቦተ ኢጃን ወልቀበተን ጭቶ ራሞ መርዲማኒ ባሳፊ ረኮሌ ወልፈካተን ከምብሮቲ ኢሳን ኩኒን ከን ሐለ ጅሬና ቡቃቶ ተከኒራ ዱፉፊ ሐለ ዲፓተከሰ ጅራቹ ኢሳኒቲን ከወልቀበቱዳ ዲቤሌን ኩኒን አሞ ሐለ ቁልቁሊናፊ naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
Waayeen dhimma yaannan argamuutaachuu batacanaanaga bootaa yemmuu waayeen dhimmo የንጹህ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ፍጥረት ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከንኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳይመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከንኒን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን ዳይመን ኩማ ዲበሰዲፊ ኩማ ኩደሸኒፊ ዲበሸኒፊ ሰገልተ ሚ አፍር ኡምሪ ኢንሳኒ ወጋ ሸኒ ገርተይ ሐንቂነኛታ ቀበን አደባሴ አከገርጋር ሲሳም በርባቺ ሱቤኩሌ ሆምነ ቀቦወጂን ዳይመን ኩማ ኩዳፉሪፍ ዲበጃአፊ ዲግደሚ ሸንቆፈ ደቀቤትኒን ገርጋሬ ጀዳ ረኮን ኩኒ ሃሉም ወልፈካቱን ሃወን ሆሲሰኒፊ ኡልፈገራዳ ቀበን ብረትሌ ከሙልጠቱ ተውዳ ዶክተር በየነን ከኒሳን ሰባሂ ማሌ ጣፍ ዱበተን
ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡናቶችን በተመለከተ ከ130ሺ በላይ የሚሆኑ
ሃወተ ሃርመ ሆሲሰኒፊ ገራዳ ቀበኒን ወልቀበቴ ሃወተ ኩማ ዲበቶኮፊ ሶዶማ ኦል ሐንቂነ ሚዳኛታ አከቀበን አደባፈመኒ ከኒን ኬሳ ሃወን ኩማ ኩደሰዲሂፊ ዲበሰዴት ሂንጫልቱ ገርጋረሜ ለኮፍሲኩኒ ሃንገ ቶርባነን ጀሃን ደርበን ኬሰቲ ቆፈ ሆጀተመኒዳ
እዚ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ወራት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ዲበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱማ ቡቃቶን ጅራኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከከነን ከንታሳቲኒን ጅሩዮተው ወሉማገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩማ ለማፊ ኩደቶኮ ካሴ ኦጌሶ ተፈያ ዲበቶርባ ሸንተሚ ሰደት በከቡቃቶን ጅራኒቲ ቦባ ሴቲኒን ተጃጅለ ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ ቡቃቶ ታፍታሲፈሙ ባኤረኪሳፊ ወልጣጣ ተውይሳቲን ወልቀበቴ ባሲሌ ሄዱሌ ባሱ ኢሳ ቤክሲሴ ኢንስቲትዩቲን ኩኒ ቶርባንጃሃ ደርበን ቆፈቲ ዶዋፊ ተጃጅለ ፈያቲን ወልቀበቴ ባሲ ቀርሺ ሚሊየነ ቶርባተሚ አፍሪ ኦል ኢንስቲትዩቲች ባሱ ሳሌ ዶክተር በየነን ሚዲያ ለጣፍ ሂማኔጀሩ ዳብለ ፈያ የሮ አደ አዳት ሰበብ ወልቲ ቡኢንሳፊ ከምብራቲን መንጫኒ ወለካን ዮካንጉቱ ማንጉቱ ዲጋማኒቲኒን ጀደን አካታን ሱፓሜ ሆጂት ዴቢው ቀቡረቲሌ ሆጀተማቲኒን ጅራቹ ዶክተር በየነን ዱበተኒጀሩ
ከዚ ቀደም በከፊል ወይ ሙሉ በሙሉ የወደሙ የጤና ተቋማት
ለኮፍሲ ካናንዱራ ዳብለ ፈያ ጎቱ ማንጎቱት ዮካዳን አሞ ወለካዳን መንጫኒቲኒን ቱረንጀኔቲኒን ዲሄሲኒጅራ ኦዴፈኖ ናኖሌ ዳፊ ጫሳ ገዲ ወጅ ሐሶፍኔ ቱሬን ኬላሌ ፈያ ዲበለ ማፊ ኩደሸኒፊ ቡፈታሌ ፈያ ኩደሰዲቱ ጎቱ ማንጎቱ ዮካን ወለካን መንጨይ ጀደሜቲኒን ቱሬ ገሩ አደምሰ ዴቪስኔቲኒን ኢጃሩ ዳፍታሳቲኒን ቱረኬሰቲ ይሮቁልቁሌሲኑ ናኖሌ ወጅን አደባስኔ ኬላሌ ፈያ ዲበተኮፍ ጃአተሚ ቶርባፊ ቡፈታሌ ፈያ አፉር ቆፈቱ ወለካዳን ዮካንጉቱ ማንጉቱ ቲማንጨይ ጀነቲኒን አደባፈኒ ከናፉ ኢሳን ከንኒን ኬሳ ወለካ ኢሳኒ ጀቹኒስ ሰደተሚ ሸንከንታ አኒፍ Minister Gumsa Faya Basi Isani Walumagaleti Hundayu Basi Tinin Yeroga Baba Keseti Devi Anitinin Akka Ijara Mantasi Sudaf Nan Nolewa Jin Hoji Isa Egaleti Ninjira
Selezilan Nazdi Gumash Lemu Samaya Mist Lemu Malafno Yetinata Baka Minister Muluj Achon Shafno Bachar Gizost Malison Digana Bula Marag Kakarulush Karsaraon Katruan Malafno
Nan Bukaton Etikubatanitinin Jiran Hali Juruf Jiren Nasani Mejata Udabun Hankinalem Buralem Isomatifi Dimota Garagara Jiren Nisani Akka Baladaf Sat Ilamule Sababa Ol Ana Da Shora Good dalle tapatajeran Dr. Bayyanan adem sakana kesetti rakkon hankinalen bayen mudetan bukatota dibe adda addati fille satilu akkamalen malletto dafi sodan jirachulle dakasan
lemsale bebale zone sawina na raitu yemibalu waradawoch lai kaftanya yona yenzuha qirbot chigiralle
fakenaf godina bale anale sawena fi raitu jedaman kesetti rakko gudda dihesi bishan dugati qulqullotu jira godinu bale kana ana dawwe sarar jedamu kesetti bishan dugati kulun siru mayu hinjiru kuni ammo lammileke nabukka anirati rakko gudda debele fi werara garagarati fa akasaati lamantasiza hali bayen bakka garagara ratille arginu kanagwan agarsisuf of eganno gudda da fi degersa fi tumsa tasisu len barbaci sada
kaftanya tinakake miasfelgal rabar miasfelgal nezina akabiyoch lamardat
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
warri godina guji baha ana goro dolatti dubbifne kajadanitti umnoti naga eksisan lubbu nama galafatan bakka namni lubbu ittidabe kun nura hambati mati namon rajjefaman namota nagatu nu durajjefame jedu angawni hada sa qorata jiraachu dubbatu galmo dawittu nairobi ragabasi
Sambata dengada ture humraid sabiya nageni kabachisho gujiba goro dolan kesa suchu ature jiratu taratit ukasu kajiratu nimatan Jiratana ni chatoko, hala ture akasitipsan.
Ganama kesa gara saati toko nano sani, raya neti sabiya, magala jidula ragara, magala harkal loti tibiru, gandhi ratti, ultabu insa umame, ultabu insa nimbod, ammo umata nano sanjirutti, baafatte te nama dargaggo sabi jete, manali gujerti.
Namota kamitine warrajifa mankun.
Jolle da dargaggo ta jolle dargaggo maati sane qadda banin de nem kuya to kolle wan kan ke soy odu sanu yum qabanu mana sane ke satti be ta mana sane takani mana ke satti jisen
warri wan kan rawato ma warri humni na genyana noti mu right sabi yakufan
raja sabi yalle hin jira wole inde mane garo namoti namajjesen herkata sin namajjesen humna korobutni sa worom ot
tarkan fi humni na genya furote jedame kanan gorodolanu ma humba tika ajje faman namoto sadida Isanis Abdullah Ali, Safi Galchofi, Bakali Digile Katan, Jiratuni Gandicha Sagale Merikati Manijiru, Martina Motelu Bundar Vekanas, Dragagota Jichundabala Nidubatu, Jiratuni. Obujimatuke, Dragagota Jifamanjela Mankanike Satukate, Safi Galchutif, Wasila Tolu.
Jecha Kanara Kature, Lute Akadage Letti, Rosa Nigra, Niru, Leo de Panurati, Abao Mani, Abao Ri, Abao Aegirani. Orang mahu mati boleh anjuran ini mungkin ramalan jira. Orang tidak matansu ada mungkin akan jalan tapi orang allah toko allah toko orang jira anu orang kulle orang nama lama iradu mati nama mati di nama dua. Kalau mahu boleh ani jodoh si ramalan jadi hujan si hujan si mana mati tuan nama tulah sedih tu mati. Kalau kuniwani rawi kurawa tapi anilain bekun dan dene wah sebab ini keilm dene nama siapa orang toko mati nama kota tebulu nama orang isi tip satu. Mana akan menuju efilnya, akan jasanya, akan menilai buat efilnya berkun dan den.
Mucahana ma Afrika sana kan dua, safari galchu dah.
Galchu tu kejar mana, jima tu kejar, obole anu.
Mereka mesti jeffa misafari.
Safari ni efirra, tu fed abat tu jenani, gadibayat abat, orang awek abat, orang tu fed jadi awek abat. Ini dua kata dia mujenna kau tu jenna istigaragale jenna istigu fed. Ini yang fed jenna, baka awak si alde istigawabe, baka jasanya jadi jodoh baka.
Kama sabaka kamru kutani?
Baka sabi dawa mejira, baki toko, baka kina jaza. Dawa tukana, lape kana ran dawa mejira. Duda kana duba mbaera, tijitini haratu kana duba mbaera. Baka kani lubo kana rakana luke kana dawa mejira. Kani gara luka kana dutame, baka fulasa di dawa mejira.
Itu terkampi kana mpuratin dura, rakona nusa nature jira, luliwa ya tau, wanti, limba kana terkampi kana fiduma lujetan.
Rakonto konjiru, namoti kune na dugazi teime, namoti amat umatakuni, namota... Rakoto ko ragenenjiru nutayu gafi taera. namidu ani namidu ewo ma moti mani gubatun no amara ko ti marara no tayu gafita era motumma nama hunnatin kanno akanje na jennera katujira male mani fi dunne mani gubate mani fi namot ko duma ta jenne nu uyu gafita tefer ummata du dadwe mitta gafita era ennu himanna jenne ti male ennu himanna kanu kadu enna mi kunu nama kana ennu himanna jenne man nu tayu gafita era
amma kam jirede na non
amma ma ifirate na nuti man wandra man te na tazya ke na tenna man ti duje ani du fani na nu ga ma ne ka mi sera ka sila biye tana bulchu na no kana bulchu le na ga amma du fe man ti duje man ti na ma wate e mo ma ni jenne na mi sadir ra du matte woro su gaddu jira bo jira woni bira woni jira yike to ka kana gaddu wa jira gaddu male wa jira woni ko no jiru na ga an jira ga wa ka tani asi woni bira woni da ka be jiru ka bira
obujiman humne ne ga ga bici to ta motum ma tar kan fi kana furatan ala su madar bani de man jeccu ne su dabala ni man jiratan goro dola kanis wara bulchin sa ana de nyet jiru waiter kan fi furata me kana wantu mata fipsan in jiru jeccu ko madan obuta jiru awda bulcha ana goro dola ti
kabasan uri kamnon uya jeda me kana humne motum ma uji na ge nyati fi bahani aso de bu jiru kara gubatti kan min de kan ne fi bosona ke sa jiru rasasa tibanudan walakata natti lubbur namota sadeni darbejira ganda nura humba ana goro dola kesatti kun abata man kaddaba fane sakana umna motummatu lafaka e namota sadin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kashin kanno kaun sarratti wanti nuwenno addanjero ya humni amina geenya ujina geenya bahe dofe de bujira walakka kana ratti rasasi kambaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababa ni bane fi sa uhrini de fanno wonni nu kamdon jiru walakka kana ti lubunna ma bahusa ki de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu skana
obuta jura jiratoni warje faman derge golin sedan jiratto tanaga da jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarratti wanti qulqulleessine hin jiru aggaammatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireennaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru kanaaf eentu dhukaase akkamitti lubbuu warra kanaa darbee ka jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uusaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduusin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo. Naanno sanitti hawaasa kaasaa turerraa manni lama wayii gubatee jira ka jedhu san walakkaa yeroo rasaasi bahu jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuusaati qabatamaan ka hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu ka jedhu san itti aansinee qulqulleeffame qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammas ka'umsi dhimmichaa karaa kan qophaa'isu karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa Obbotaa Jiru Awdaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsanuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhagaan bu'uuraa ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheediif konteenariin keessatti hojjennee of jiraachisaa turre bulchiinsi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaanii hojii adda addaa irratti bobba'an hanga tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran bakka hojii biraan kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru Naakor Malkaatu gabaase.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yemmuu dhagaan gammadoo isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaata misaadhaaf harka namaa eeggatu jira waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Nama misaaleedhaa fi maatii 7 jiraachisaa jira. Macorban najalah jangan jira cajur. Anggora nuti fayer muda. Hunna raya itu sabiatin. Liu ID Oromia. Fatno polisi magala. Wotinna tenama dibabshan tama orwarana dibabshan tama. Ratramade. Abenya makanya tuju akan ujar berindi gad. Abenya makanya tuju berakan ujar samba pan rano itu se glideri fide. Rakteri magara kesajur tu fide. Abenya kenya berbadis se akan cini arie.
Kekecik sabiya mika.
Talantok barat kenya tulat tak menj. Gafa didemi afuri. Saat ija kesar fe. Uya sari gidutik abenya kesan asin. Kafat tantana. Tarkamsi bukis magara. Furatamu mursis magara wantan ngashun kabunun jere.
Mari.
Sagari gudis tura.
Namut ni kawamit amtota tani fi kanin hojja tani jira chundan deyni. Irga sherif kontenari sani jala diga me abdi kutani bakabra akadewan iskan sandu batan. Hojim gurmani hojja tan akuma lafsin hundai. Lafsin diga mukaba kanjaran namni nanu bufata kunkulata kanat hojika firrata ku gurmani hojja tan dubbatan obo fikro ayyela da. Wan nurrage jaranis akasit radio sagale amerika timani jiru.
Puyato ko ittana kantibaraf ittigafataman carrahujiumu bucinza magalana kamte obucala walitte qabudani bifenamni to ko him bitinnobne gababa ala intaneni furmanni kennemefi misobni kun ittifufa yadajedun waligalle banecha otode bi ega jirrocha gochan su kannesan lemmi kamirati yuhirrawonne jecha makahuji kenyat yorobof jennuti namnis konkolatan isgalu kallati arfaneni liyu haidi dafi polisi magala qamuliya dadame shahida chisudani akka bakoji kenya akka taasifamne qabeenyaan keenya guutummaa dhaan guutuun dozeri bulti taafidanii ittiin akka barbaadaa'u taasifaniiru jecha ijaarsa seeraan ala diiga yoo ta'e kun Gibraayilii Ramadee ijaarsa seeraan ala angoosa da'u godhate raawwachuuf hin danda'a garuu waldaaleenii maaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman qaama seerummaa guutanii jiraatan jechadha.
Aaddee Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaanii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleera jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegallee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee jiraata. Tipusisni jari, ojino majal kabu muda bisani modi gamu kabdu kan jaru muda leh rosu majal kaban. Hujatu kujeni lah hujatu hujatu kono jari saat sanat. Sanatu ya daud jatuh rega. Bormokane mal nuti fidu ecama ya daud jatuh re. Sri masa mutu malah makajur tu nubat ya. Mutu mana jenah jurufi mutu mangu bajuru tokomini. Mutu manjuru dubar tota jebi sajara dubar tota ni sakti malu jatuh juruf dendani juru kan jaru. Herundu magafata. Adena garu dafto kos mal nuti jebi sanis malu jatuh jurtu es. Jertu kan jadul argenisim benu.
Ketika zaman wajar cerah uji umum magalan kemte obo melkam faisa, erga wajar cerufani kantor banyak fitne tau himun komijer ame kubak baju radio segala Amerika timun Davy ittianu kan kenaniru.
Odeh fannun kan negai, si waru tak angkesa mas format erga cuka bukan jad amani muras ni amat jero kun kalati fula dua kesatti berbadame kan dulu tak mufijira. Ika kalat si mari kesa galajir rasa derka magalatis.
Sehim tu ni jaran niyu, bukum ti konteineri jar. Nyu kanu makinnya ture, alamalah nujala mencasani. Yero bandanu filan ni aku merakafan nufi. Yuanjur ukomi kasu, mati tinjra cuchu, nyerakwa summa gara kasu. Tari halatin, nawaita kanon tua ti forman kene nawudan tuanjra thala.
Ega, anemu aku manjal kabar rakase, guia lama kasinca ler dan oji kan ega leti, gair guam biro kan edufeti forman kan murti guia lama mencalu. Sana ke seti garu namoni hoje chudaf mirga kasan kapani be kamad. Namni toko hoje te buludaf hoje chudaf akka edjoni sabarbachi su be kamad. Haata umane namni toko badjiri imaat ak hoje charra hoje umu khanas namota akka sitif wagga shani olio hoje te okan sadi anga shangi duti chahu kaba. Namota chahu kaba ni nuche esisu di dammane chahu kamna. Namoni jeta yojira se amma suanti de ange su hinjiru chahu daf.
Isa humum neng kamnu jadum.
Eja namni toko edjo berati arga curafis ulaga berbaca sa ulaga matasa dan dekaba. Bukan ni kongkolata ko miso magala budina magala. Ame hofud amelle namni toko bihati shedi arga curan deuti okam bakoji arga curan deu kajel fama aftar simu motum mambase tini buura malin arga cukaba ulaga matasa dan dekaba. Ulaga sanatin argatamo in argatu kamat in misa ilan ibuka mariate kanin devisu tagar kanati fula dura kesati.
Yalin kantiwa magalcha obo gala shumafi etigaftan tota ejensi charrahoji umu na noromya imma kanarati gafat churaf bode naf milkofne yon argadde kabartin yata. Radio Sagale Amerika na kormalka nagamterra.
Radio Sagale America Sagantana Fanoromo Sambata Dilbata Tamsa Sagamasata Lightin Isle Satin Debers Kanar A Kanumant Mura Kopi Boritin Wulit Debina Nagatula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.